Hey, you're Tron. Hey, you're Tron.
Mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe, mimi, wewe, mimi, nitakufana wewe. Ni baraka za Mungu na malaika zimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege warukao wafanane. Sisi kila muadini wala la mnadi swala, tumelisha na yamini kwa dua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, kachambua nito kikula chumi huyu kanimeza. Na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe, na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, takacha nguoni ndo kikula chumi moyo kanimeza. Na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe, na sitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe.
Hai makopa kanmwagia makopa jama,
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 hai mama mama kanmwagia makopa jama,
hai makopa kanmwagia makopa jama,
mama mama kanmwagia makopa jama.
Hai makopa kanmwagia makopa jama.
Thank you.